natamani mimi shuke niwe chini yao. Sauti yangu kali kuzishinda zao. Wakilisha stars zote na pita kuna wakunitisha. Haters for real still wananipisha. Mwezi fanya chochote mi kunishukisha. Viwa shusha nye mimi kanipandisha. Lifestyle yangu marasta wanezimika. Maduna ukua kata kwangu wakika. And this is how we do every day, yeah. This is how we do every day, yeah. Napata zangu kisha na mama mola. Till the morning light, yeah.
Kutatamani mimi shuke niwe chini yao.
So promoter wa Shakaya MJ ni baby na cheku delay ni fanye bonge la show my fans wa furai peace toka bongo na Nairobi mpaka Kampala kuto lighters up yani hakuna kulala flavors za wakika nina wapa tu hala yani hakuna kulala
natamani mimi shuke niwe chini yao.
Disciplini kwenye mic fighting me na flavors of a kika mistari uloshibika ndani bungalow sukika kima shairi ni mazamugu za ziri fika ujumba nasikika ndani East Africa tosulin aka doto yao meshenga kwa muro mfupi tunakoma now minifanya mziki lafu na sali sana ndo sababu kubwa lofanya onipende sana. I keep on praying every day. Cha cha yupo pamoja nami.
Wanatamani mimi shuke niwe chini yao. Sauti yangu kali kuzishinda zao.